Msalabani deni langu limeshalipwa, pale msalabani deni langu limeshalipwa. Shetani watana nami, mimi sina deni na wewe. Shetani watana nami, mimi sina deni na wewe. Pale msalabani deni langu limeshalipwa, pale msalabani deni langu limeshalipwa. Shetani watana nami, mimi sina deni na wewe. Shetani watana nami, mimi sina deni na wewe.
Kuna mtana bure mimi unaniwinda, usiku na mtana bure mimi waniwinda. Lengo lako kubwa kuangamiza moyo wangu, lengo lako kubwa kuangamiza moyo wangu. Sasa natangaza mimi wa Yesu, natangaza mimi wa Yesu.
Pale msalabani deni langu limeshalipwa, pale msalabani deni langu limeshalipwa. Shetani watana nami, mimi sina deni na wewe. Shetani watana nami, mimi sina deni na wewe. Pale msalabani deni langu limeshalipwa, pale msalabani deni langu limeshalipwa. Shetani watana nami, mimi sina deni na wewe. Shetani watana nami, mimi sina deni na wewe.
Nimekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Nimekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Hebu
pale msalabani deni langu limeshalipwa, pale msalabani deni langu limeshalipwa. Shetani watana nami, mimi sina deni na wewe. Shetani watana nami, mimi sina deni na wewe. Pale msalabani deni langu limeshalipwa, pale msalabani deni langu limeshalipwa. Shetani watana nami, mimi sina deni na wewe. Shetani watana nami, mimi sina deni na wewe.
Kwa Yesu Yesu kuna raha. Wata ukahaba e. Kwa Yesu kuna raha. Nimetamu.
Pale msalabani. Neni langu limesha lipwa. Pale msalabani. Neni langu limesha lipwa. Shetani watana nami. Mimi sina deni na wewe. Shetani watana nami. Mimi sina deni na wewe. Pale msalabani. Deni langu limesha lipwa. Pale msalabani. Deni langu limesha lipwa. Shetani watana nami. Mimi sina deni na wewe. Shetani watana nami. Mimi sina deni na wewe.
Siku na mchana bure mimi unaniwinda. Siku na mchana bure mimi waniwinda. Lengo lako kubwa kuangamiza moyo wangu. Lengo lako kubwa kuangamiza moyo wangu.
Msalabani, deni langu limesha lipwa. Pale msalabani, deni langu limesha lipwa. Shetani watana nami, mimi sina deni na wewe. Shetani watana nami, mimi sina deni na wewe. Pale msalabani, deni langu limesha lipwa. Pale msalabani, deni langu limesha lipwa. Shetani watana nami, mimi sina deni na wewe. Shetani watana nami, mimi sina deni na wewe.